Atona mateka ba muna maulire Arnold Mukose basabye kooti egobo musango gw'okusaasaanya maulire ag'obulimba ku mukulembeze w'eggwanga oluwami w'afa mu mpaaba. Mukose, omukozi ku Digitalk Media, yayimbulwa akakalu ka kkooti oluvannyuma lw'okumala ekiseera ku alimanda kubigambibwa nti yabikamu kw'omukulembeze w'eggwanga. Olwaleero okuwira omusango kubadde kutandika mu kkooti ya Road Development Center, naye oludda oluwaabi teruuze na bujulizi. Amateeka Mukose nga ye Katutu Musiime agambye nti n'empaaba teyalaga kifo waagambibwa kuddiza musango kwe kusaba omusango gwe ensonga n'eyongera ppaka 13 omwezi ogujja.
Nga bw'osoma kyaki eyaleesa mwami Arnold Mukose wano teraga oba teyina weereeta kifo omusango guno we baguddiza. Emisango gya kriminal ne bwe giba gya civil, kkooti zino ento ziyina geographical jurisdiction. Oba nti omusango balina okuwoleeza mu kifo ekiri kumpi, kkooti eri kumpi n'ekifo owaguddiza. Kyaki we bateraga kifo omusango gwaddizibwa, kkooti oba tolina bw'osalawo nti eno kkooti egenda okuwuliza oba tegenda kuwuliza. Ekyo kikonta n'amateeka ag'enjawulo akawairo 3-4 n'3-5 mu mateeka agafuka kkooti zino enzo za magistrate. Nti bw'oba omisinza akanta ako oba oleeseewo okubuusabuusa kkooti kyeyina obuyinza oba eyina amaanyi agawuliza guno omusango.